babonile baninga bazambile kodwa ngeke balunge ngibabonile baninga bazambile kodwa ngeke balinge ngibabonile baninga bazambile kodwa ngeke balunge ngibabonile baninga bazambile kodwa ngeke balinge noma bengazama bethi zinduna ngeke basikhone ayangeke balunge mani angeke basikhone nanoma bengazama bethi zimvuva ngeke basithole angeke balinge mani ayangeke basithole noma bengazama bethi zinduna ngeke basikhone ayangeke balunge mani ayangeke basikhone nanoma bengazama bethi zimvuva ngeke basithole angeke balinge mani ayangeke basithole.
Babonile baninga bazambile kodwa ngeke balunge ngibabonile baninga bazambile kodwa ngeke balunge ngibabonile baninga bazambile kodwa ngeke balunge.
banile baninga bazamile kodwa ngeke balinge banile baninga bazamile kodwa ngeke balunge banile baninga.